ndi kuinze olirofa olina marobozi gakubuza buza marobozi umaroboza go londamu erigamba ntusula fubote mwamanyi imirira ogambe ntusula
Somo lulo mukisa Gabirine